Nɔviwo, Mawu lɔ̃ eye wòkpɔa ame siwo katã ɖo atoe hesubɔnɛ. Ɖo to nyateƒe ŋutinya sia, esime nèle nɔnɔmetata siawo kpɔm la, lé ŋku ɖe nɔnɔmetata siwo adze esiawo yome. Nenye be ese ƒeɖiɖi tɔxɛ sia. Nɔnɔmetata gbãtɔ. Ƒome aɖe si to dɔwɔame nu. Mawu wɔ amewo katã gake ameawo trɔ megbe dee. Eya ta Mawu tia Israelviwo be woanya ye eye woasubɔ ye. Gake to ɣeyiɣi yi ɣeyiɣi la, Israelviwo hã tia tre ɖe Mawu ŋu. Woawo hã subɔa trɔwo kple alakpamawu bubuwo abe ame bubuawo ke ene. Mawu dɔ aʋawɔwɔ kple dɔwɔame ɖo ɖe Israelviwo alebe ye agatrɔwo ava ye ɖokui gbɔe. Ƒome ɖeka aɖe ɖoe be yeasi ayi Moab nyigba dzi aɖadi nuɖuɖu. Wonɔ dzronyigba sia dzi ƒe ewo afi si wo fofo ku ɖo. Ŋutsuvi eveawo ɖe Moab nyɔnuwo. Ŋutsuviawo hã ku ɖe afi ma. Wo dada ɖeka ti dzronyigba la dzi kple lɔ̃xoayɔvi eveawo.